Pamoja record. Pamoja. Together as one. Together as one. That's peace in the wine. Kabamba Luboy 25.
Zali Zalina. Limekuja kiaina.
Zamani mashabiki ambao mmepiga kura kwa 20% kwa ajili ya Kilimanjaro Music Awards, naruhusiwa kuja kunipongeza na kuziona tuzo zenu. Asante sana, ni 20%.
Yeah. Maire, siku zote Simba kama Simba, Simba azai chura, Simba anazaa Simba mwingine.